exclusive from MalawiChoose.com.
Masewela, oh yeah, koma okau aisine, zindi nasewele nao, bagole sandani ko, tikondi mpenda joawa, oh oh, amene umamukonda. Sama kukonda, zaiwe salaba danso. Kukona handina gona, Koma ntima wanga unalimaso. Kukaniza zaiwe, kakale sunkandi konda. Wazitenga kuhutizi, nena amve, suja unkandi tawa iwe. Leloza watalila, pika uja wapelela. Sindi kumuziwa, sandilo ndelo. Kuchidziwa kwa ina mango pisalako sindi kumudziwa sandilo ndelo nde chilungamo wakuchidziwa kwa ina mango pisalako. Kafuna ajuma anawapiza osasowa hajili chonse lelo agulila sawafuna anso alindi waokale sanafune kutenga nao kaopa ulendo opita hakule melelo. Imozi anaiwala, chikondi ndijuma zosiyana. Boyangu hula namba wa, mauto salala, malangi hizo pambalipo. Makisi ndi malafu, komantima alindi wena. Achulukile njilelo, otelewa, ofuna hapo mweta mweta, ofuna kukulola, pamene sana zale.
Sindi kumuziwa, sandilo ndelo. Kuchidziwa kwa ina mango pisalako sindi kumudziwa sandilo ndelo nde chilungamo wakuchidziwa kwa ina mango pisalako. Mango pisalako sindi kumudziwa sandilo ndelo nde.
Exclusive from MalawiChoose.com, another one.
waina mango bisala.